gwe simanyi kini omukwano gwange gwali gwazawa onsumuludde nalinasibwa ewaleyo kumere gantawa sirinayamba onfukiridde nalinakala kati mulisiza siku mukwano gundinoti Tade kumutindo uchusiza Tulina kuba babiri.